ladies and gentlemen, it's the house master only on Active FM. Christ music is hot music.
Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o oh, o oh, o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o oh, o oh, o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o oh, o oh, o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o. Oh. Ngeke kulunge, ngeke kulunge mama o oh, o oh, o. Oh. Ngeke kulunge.
Mixtape Hot Rookies.